yajja emundu agenda lwanyise ebyali binyigeesero omwali efuga bbi wamu n'okutta abantu byali bingi okusosola mu mawanga wamu n'okubba obululu byali bingi okuteega abantu ne babajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango abakuumi b'ensokozesa obubi emundu byebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko enna bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe tebintu bizzeemu abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mumugambe tebintu bizzeemu mubyalwanya muzeeyi ono mwalimu obwavu naye sente n'abuuse nnyapaana owakeryeza obupangisa gamba simpe mu ddoola mukuba sente yawale gwagwagwa nnyo ebbeeyi abantu badduka mu malwaliro bafiire waabwe nga bbiiru y'eddwaliro esusse nnyo mpozza omugenzi kundiwe baamusaba ennyingi kyoyo twabonga naye awo ne baweereza essente ebintu byanyakumanya si bya buli munnansi kati ffe abayimbiriza onoolaba gye binaatukomya enna bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe tebintu bisseemu abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mumugambe tebintu bisseemu napanda gaali alinga eyazzeemu ntidde kuba aba opozisioni bakwatwa nga nsonzi bawamba omwanawo ne bakusaba essente olwawo ziweereza ne bamugjako ensingo okuwolereza gwe babbako ettaka otwalwa ng'omubbi bw'oba olemesa abanene okukuza ensi eno nagenze ekibogambi mugambe ejjuusi naye banakuba nange banvumye nnyo 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 nti kasajja gwakasiru kawuusuumya embaliga muleke atulumye aliko wanaatuleka twe twamukwasa omu mukama yaalimanya kati we baabiŋŋaanye kwe kuweereza omubaka naye nno bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizzeemu ffenna tugambe muzeeyi nti ebyamulwanya bizzeemu abeeyo mumugambe ebintu bizzeemu nanka bino tugambe muzeeyi nti ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizzeemu amala emirundi gabange muzeeyi nti ebyamulwanya bizzeemu